Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā koinei nā kuhinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moananui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. Kei te anga whakamua te kaunihera o whakatāne. Kei te hiahia āwhina ngā prihimana o whakatāne. He whakatūpato i te wai. Kia ora. Kua puta he pūrono nā toi te ora e pā ana ki ngā pūkohu wai. I tēnei wā kua horā atu ngā pūkohu wai nei ki ngā roto o Rotorua, roto iti anō hoki. Ko ngā kōrero o toi te ora kia kaua te tangata e kaukau e pā atu ki te wai. E mahi i ngā mahi i runga i te wai rānei, te hi ika te haere i runga poti anō hoki. Ki te pā atu koe ki te wai, te rāpea ka ngau atu te mate huango, ka pupū ake te kō pukupuku, te mai wīwi i roto i te puku anō hoki. Ka whakatūria e tahi pōhi ki te whakamōhio ki te tanata i ngā mōrearea, ka i roto i te wai. Kai te whakatūria e te kaunihera ārohe o whakatāne i e tahi whare hau mō rātou. Mo tēnei wākane ke hea ngā kaimahi o te whare kaunihera ki te tahi atu wāhi mahi ai, kia mutura anō ngā mahi o te whakatū whare. Ko te tikana o te whakatū whare hau kia pai ai te haumaru me te hauora o ngā kaimahi ngā manuhiri anō hoki. Ka whirinaki hoki te whare nei ki te taiao kia pai hoki mo te maha o te tangata ki te uru atu. Kei te whakatūwhiratia te ngahere o te urewera hei te mutunga o te marama o Hānuere ki ngā tānata o waho o Tūhoi, ngā tānata e whakapapa ana ki a Tūhoi anō hoki. I puta tētahi pūrono e te heamana o te poari o te urewera, kei te whakapauwerawera ngā tānata o roto o te urewera mea rātou mahi Takiawa, whenua tai au anō hoki. Kei te kimi āwhina ngā pirihimana o whakatāne i te mea i tā haitia te toa pēne hini o Celtix i whakatāne i te rāhoroi katahi anō kapahure ake nei. Mehe mea e mōhio ana koe ki ētahi kōrero e pāna ki tēnei, tēnā whakapā atu ki Crime Stoppers. Kore waru kore kore, rima rima rima, tahi tahi tahi. Anō, kore waru kore kore, rima rima rima, tahi, tahi, tahi. Hei whakakapi ake, kai te whakahaere hia tētahi kaupapa e kia nei ko Safe Man, Safe Woman, Safe Family i tēnei praere te 26 o Noema. Ka haere ko he tahi kai kōrero rononui pēra ia Vic Tāmati ki te kōrero mo te whakarekereke a whare. Ka tū tēnei kaupapa ki Mitchell Park mai i te 12 karaka ki te whakaraka i te ahiahi. Nō reira e ngā iwi kuira ngā kohinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moananui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. Kia ora!
Nā te mā ngā pāho te pūkiri.